你今天来这种问的来的时候你请不请教练那你的大户卡为了发现不用讲过出托付什么那我请你买的过度请你母父不理那不请你母母的下去给他你大户卡你结婚为大计nibyo bitekerezo byo nawoze bakwirinda icyo bitekerezo niba urishima cyane iyo ibitekerezo abantu batangiranye bibaye ibya benshi ariko byo nta muntu ushobora kuvuga ngo ibi ni ibitekerezo byanjye ibitekerezo by'abantu bicaye bakagira bagahurira hamwe ariko radiyitahuka ni jye wayitangiye niba hari abari batabizi ni jye wayitangiye aho nari nicaye muri ako kazu kanjye nimushaka muze niba muri mwe hari abantu bashaka kuzasubira inyuma ngo bumve bazumvane za emisiyo za mbere zo nakoze nicaye mu gikoni aho nari ntoya aho ngaho Raditahuka yakoze ibintu byiza cyane iyi myaka uko ari itanu uwikuriye Serge yakoze ibintu byiza cyane kandi umuntu akwiriye kumushimira ariko hagati aho ngaho niba ari influence z'ako gatsiko k'abo batutsi niba ari izindi za influence zagiye zijya kuri Raditahuka utangira kumva Raditahuka uyu munsi ugasa nk'aho isa nk'aho ari igikoresho cya kumva rimwe na rimwe haza abantu ntabwo ari sefu kubivuga ariko abantu bazaho ibyo bavuga byitirirwa ihuriro kubera ko intoza ya mbere inshingano ya mbere iradiyo ifite ni ijwi ry'ihuriro nyarwanda niko nayizi niko kandi abayishyigikiye mu ihuriro nicyo bayishyigikiraga n'abayishyigikiraga batari mu ihuriro nicyo nicyo bayikundiraga yuko ivuga uko u rwanda turubona ejo kandi ikarushaho no guha ijwi abadafite ijwi kubera ko batarifite kubera uko mu rwanda uko bivuga ibintu biteye ariko hagati aho ngaho ukumva nta sensitivity ifite rimwe na rimwe ukumva ivuga bakazanaho abantu batemera ko hari jenoside y'abatutsi yabayeho ejo bundi ukumva bari gushyiraho abantu bitwa bangeze hasi abantu bazwi uruhare rukomeye cyane muri jenoside yabayeho ukumva rurazanaho abantu batuka ubuyobozi bukabavuga ku mugaragaro ukumva ubundi hariho ibiganiro bisa nk'aho noneho Raditahuka yabaye uza ijwi rya FDLR abo bose twagiye tubavugira ariko Raditahuka ni ijwi ry'ihuriro nyarwanda kandi tugomba kuba rikora ibyo editoriyale y'irati igomba kuba ijyanye n'ibitekerezo n'inshingano na viziyo ya organization nubwo rero hari abandi na benshi banda babaye ndabizi ko muri mwe bakeze ko twatangiye ibindi bintu bishya radiyo yacu radiyo turayimufite mwumve ko turi n'imvura ibyo twatangiye ibyo twubatse turabidasigiye niba abo bagabo bazabikoreshe neza ubwo mu mateka y'u rwanda bizajya byumvikana yuko ari umusanzu twabasiga iradiyo ejo tuzatangira indi izabivuga umurongo wo tugenderaho twebwe nk'ihuriro rishya nagira ngo mbibasezeranye ngo ejo tuzababwira ngo iradiyo nshya twatangiye dore n'iyi ngiyi dore umurongo ivugiraho muri uyu nguyu mutangire mukurikirane ibiganiro bijyanye na wa mutima ubwo navuze twebwe tugomba kugenderaho umutima kuko turi tuvinde imwe dusengera umugozi umwe kandi ushaka kubaka u rwanda rumwe twese twibonamo dushingiye ku mahame yo twiyemeje hashize icyo gihe byo nababwiye bikubiye muri ziriya nyandiko zose n'ibyo twongeyemo ahangaha ibyo ngibyo rero tuzakomeza kandi tuzakomeza gutanga ibiganiro ndetse noneho n'inyigisho zirushaho kwerekana ku Rwanda dushaka tuzarwubaka dute uretse kurwifuza mu nzozi gusa tuzatangira kubabwira ngo dore uko ibi ngibi tuzabyubaka dore uko igisirikare tuzacyubaka dore uko inzego z'umutekano zose tuzazubaka dore uko ubutabera tuzabwubaka dore uko ibimuga n'abapfakazi icyo twifuza kuzakora dore uko ubukungu bw'igihugu uko dushaka kuzakora ngiye kuba gusa guhora tuvuga ngo dore ibibi ibi n'ubutegetsi bwa Kagame dukora kandi bidukomeza tugomba gukomeza kubivuga ariko noneho turusheho no kubwira abanyarwanda ngo twebwe nyuma ya Kagame ibyo tuzubaka ni ibi iyo radiyo yacu izatangira gukoreza n'ibyo ngibyo dushaka kuzasipareraho cyane nagira ngo mbasabe uyu munsi mukore fundraising special na Yosefu bwaramfasha kuko mu kanya hari inama agiyemo abafashe muri icyo gikorwa mukore fundraising special kugira ngo iyo radiyo ejo izashobore gutangira nagira ngo mbizeze ikintu kimwe kandi mbasabe ikintu kimwe mbizeze icyo mbasaba ni iki icyo mbasaba ni uko mugomba kwiyumvamo ko ari mwebwe ko tugomba kubaka ibintu bishya ko tugomba kuva mu bishaje tukubaka ibishya ni twebwe imbaraga zacu ni zo tugomba guheraho mwe gukangwa n'induru ibyo mwumva ngo kuri iyo radiyo itahuka ibyo bavugaga ni ihuriro nk'ukuntu twaryubatse nta ubindusha ngo abirushe Yosefu ngo abirushe umusanira aho twafatanye turabizi neza kuba tuvuye muri biriya tukaba tubabwira ngo nimuze tujye mu bintu bishya turabagira inama kandi tubahanura tubabwira ngo ntawe umuntu azashyiramo umugozi ngo naze muri ibi bintu bishya mwese buri umwe agomba gufata icyemezo agahitamo ariko iyo mujya kubona abagabo nkatwe tumaze igihe twubaka ibintu tubahanura ngo nyamuneka nimuve hariya ibyo bintu mubifate ikintu gikomeye cyane uzajyayo akagwayo ugazabyirengera icyo ni icya mbere nagira ngo mbabwire ariko biraturuka ku twebwe ntibwiyemeze ko dufatanye tugomba kubaka ibintu bizima tukabigarura mu murongo icya kabiri nagira ngo mbasabe ni ukwirinda gutukana aba bantu twatandukanye abaziyemeza ko twatandukanye n'abaziyemeza ko baje gufatanya natwe turacyari abanyarwanda ikidutandukanyije ni ibitekerezo ikidutandukanyije ni imikorere ntabwo aba bantu twatandukanye ari abanzi bacu muramenye umwanzi dufite n'umwe ni buriya butegetsi bw'i Kigali butwica buduhiga butoteza abanyarwanda bubahejeje mu mahanga bufunga bukaniga demokarasi mu gihugu akaba atari ubutabera mu gihugu iyo dictatorship ubwo butegetsi nibwo umwanzi wacu nibwo enemy niko tugomba gufokaliza cyane nagira ngo mbasabe ngo ariya macakubiri n'uriya mwiryane na turiya dutsiko duhunze tukaba dushinze ibindi bintu bishya nyamuneka twebwe bitazaturanga tuzakomeze kuba intangarugero tube intangarugero kugira ngo noneho n'abandi bajijinganye batazi aho kujya babare bati hariya ntabwo batukana hariya nta dusiko hariya ntabwo birirwa mu matiku hariya niho dukwiriye kuba twagana natwe rero reka tube intangarugero tube intangarugero mu bitekerezo tube intangarugero mu mikorere twange ibyo tiku turi kongera perezida ryamagane ariko tumenye ngo abo bose twe kubafata nk'abanzi ariko turushaho kuba maso kugira ngo bataza kubera ko ibyo tubaziho nibyo bashaka kugeraho kuko tubiyimye bazagerageza kureba uburyo bashaka kubizanira iwacu tugerageze rero tube maso tubiyime tubabare nk'abanyarwanda bagenzi bacu dutandukanye ku bitekerezo no mu mirire ariko twebwe umunsi ku wundi dutekereze kariya gatsiko k'i Kigali abandi bo mbese bashyira ingufu zacu zose za buri munsi kimwe mu bintu tuzasaba mbere y'uko umuntu azabona ikarita mbere y'uko uba umunyamuryango w'iri huriro rishya twese kuva kuri jyewe na Yosefu na Musonera n'abandi bayobozi tuzabamurikira mu minsi 30 iri imbere kuri buri munyamuryango wese agomba kuzasinya icyo twita code of conduct code of conduct ni ukuvuga ngo imyifatire mubo twari twatubye mu gicukuru bati twakoze ko tuzaba gukorera umushinga wa code of conduct ariko nibyo batuboneye tubaratubwiye aribyo twebwe dushaka guheraho hano muri iri huriro rishya ariko ubwo muri iyi minsi iri imbere tugomba kuzaba dufite umushinga wa code of conduct tukazawemeza kandi buri munyamuryango wese akazawusi kuvuga ngo itiku inzangano indisipurine gutukana kubeshyerana kugambana udutsiko ibyo bintu byose bizaba biri muri code of conduct yuko niba wiyemeje kuba umunyamuryango w'ihuriro rishya ugomba gusinya Gasingwa zasinya Naramba zasinya Musana zasinya Cikura zasinya buri muntu wese azasinya avuga ngo ibindi bizagendeye kugira ngo nutandukane nabyo noneho umuryango ugufatira ibyemezo kandi ugufatira ibihano ntabwo ibintu byo turimo bitwicisha amanywa n'ijoro dushobora kwemera gukomeza gukorera mu kajagari ntabwo twakoreragamo biriya dusize inyuma ntabwo dushobora kubyemera ntabwo dushobora kuba muri organization itagira discipline cyane cyane iyo ibintu bijya gupfira mu gasongero ibyacu bipfiriye mu gasongero nta munyamuryango wadutaye nta munyamuryango waduhemukiye ibintu byikubishenye ibihuriro bikaba bitugejeje aha ngaha ni umwiryane n'itiku na indisipurine byaturutse mu bushorishori nibyo bitugezeje aha ngaha ibyo rero turaza kubivura turaza gushakisha disipurine muri organization kandi ndababwira ko ubu tugiye gukora mu buryo butandukanye buzashyiraho ingufu cyane ku cyo kintu cya disipurine biraruta yuko twakora turi 20 cyangwa 30 bafite disipurine kurusha uko twakora utu 2000 birimo akajagari birimo disipurine kuko bimaze iminsi mike iyo disipurine reka tuyisige inyuma tuyisigire bariya bakorere bayikoreremo n'izabahira bagira imana ariko nta bintu bishingiye kuri indisipurine bishobora kugira icyo bigeraho amaherezo birasenya nibyo ngibyo nagira ngo mbagezeho ndabizeza yuko ibyo turimo nta bintu twebwe tujya tujyamo ngo bibure amahirwe amahirwe nta handi ashingiye ni ku ngufu tubishyiramo ni ku murava tubishyiramo n'urukundo tubishyiramo kandi ndababwira yuko ibi bintu ikindi kibidutangiye uyu munsi nicyo kizatsinda kandi muzaba mubibona ni twebwe tuzatsinda ndagira ngo mbe ndekeye aha ngaha ntabwo mfite byinshi byo kubabwira mfite nanjye gahunda muri ibi bintu byo twatangiye ubwo ngiyemo ariko ndagira ngo mbashimire cyane mwe gucika intege ahubwo mwumve ko muri mu kanya aho ngaho mwabaye barwanyi cyane ndanabashimira cyane utwo dutsiko ukuntu twagerageje kuba kubacamo ibice no kubaca intege mukabyanga mukagira umuhate nagira ngo mbibashimire mwe gucika intege rero ubu mwebwe murusheho gutekereza ibikorwa kandi ndababwiza ndabihamya yuko nidukomeza gukora gukoraho ngaho muzaba intangarugero no muri ibi bintu bishya dutangiye kandi bigaragaza yuko byanze bikunze tugomba kuzatsinda nifurije amahoro y'Imana rero ubwo nsubije ijambo chairman w'inama kandi ndabifuriza ibihe byiza n'umusaruro byo mu Rwanda mu Rwanda aho imyanzuro uza